Yo, West Nile number one, Pony Mose. Are you there? Wacha wongo, fitina. Rotafu yote. Stubborn boys crew. Rotafu mingi, Uganda yote, iko nini? Rotafu mingi, Uganda yote, iko mbaya. Rotafu mingi, Uganda yote, iko nini? Rotafu mingi, Uganda yote, sema wacha. Fitina mingi mwacha, yote ni mbaya. Haramu yote mwacha ro. Tutenge Uganda kuua watu ni mbaya ro. Tutenge Uganda kuiba yote ni mbaya ro. Tutenge Uganda ro. Mimi na wewe tuko binadamu, kwa nini unataka uwa mimi? Tana mimi ndugu yako, dada yako. Rotafu mingi Uganda yote iko nini? Iko nini? Rotafu mingi Uganda yote iko mbaya. Iko mbaya. Rotafu mingi Uganda yote iko nini? Iko nini? Rotafu mingi Uganda yote sema wacha. Sema wacha. Tuseme miati anjitini, aliyo hii miati buki. Museveni fe miati anjitini, aliyo hii miati bangu. Museveni fe miati anjitini do, aliyo hii miati akikia. Museveni fe andruati akiyoni, aliyo hii miati bangu ya. Haya disya, nini uya disya. Marata yube, tere kukurabe. Madina kirikiri, ama atuelu. Rotafu mingi Uganda yote iko mbaya. Iko mbaya. Rotafu mingi Uganda yote iko nini? Iko nini? Rotafu mingi Uganda yote sema wacha. Sema wacha.
Adumani moyo yumbe koboko harua afye mitiro aluru yote iwachano Kampala ukambati yote lira nimekosa sana. Tutenge Uganda
all the way from Star Bunny Boy, Bunny Monse.
Yeah man, are you there?
This is Ed Rico.
Mimi na wewe, tuko binadamu. Kwa nini unataka uwa mimi? Tana mimi, ndugu yako, dada yako. Ama atuelu. Rotafu mingi Uganda yote iko mbaya.
Iko mbaya.
Rotafu mingi Uganda yote iko nini?
Iko nini?
Rotafu mingi Uganda yote sema wacha.
Sema wacha.
Rotafu mingi Uganda yote iko nini?
Iko nini?
Rotafu mingi Uganda yote iko mbaya.
Iko mbaya.
Rotafu mingi Uganda yote iko nini?
Iko nini?
Rotafu mingi Uganda yote sema wacha.